Tongo Records for records.
Yo, I can gamble. Big shows. Why all the knowledge, little homie, listen to me. Shut up. Cock, shut up. Please don't bongo na kuja kwa kingoma. Niwaza kutoka kwa mpenzi wako. Amesha niambia zote siri zako. Mapenzi, shamba, mena unokwako. Upenda ujui, kwenye ndani ya ufui. Bendi la pesa ni kabaki hoi. Unakula kula kila sekunde utadani. Unabama menda mana jana alikuwa kwangu. Nasema unajifanya daktari. Kumbe ni fiki, ilikuwa fiki hata darasani. Maisha toa mimba ya mshikaji wako. Guest house mtani kwako. Dipa na pakwepo.
How fine.
Nataka ni mwite mimi. Unamtekenye jiri ya cheke sando nini. Mara unatembea kiyoti man. That ain't funny. She call me papa. I know you know me. Boy you need a teacher. Come see me. Demo nataka mambo na mzee umeziri urembo. Ataki tena back na pose na mtia show. Hello Kigambo. Big Joe. What up? Why all that noise little homie. Listen to me. Shut up.
How fine. Wakichina.
Sikia ngoma ukate bro.
Shut up.
Amesema hata ukipiga simba na niyo.
Shut up. Mkwanja ndo unafanya da BCCT. Na wongo ndo unafanya da nyoko da.
How fine.